urukiko kuba warasabye ko icyo cyemezo cyaba gihagaritswe. Icyo kintu ni ikintu twese twashimye, urukiko rwakoze umurimo rushinzwe yuko amasezerano nk'ariya atagira gutya ngo abantu bayajugunye batamenye uko bigenze. Ubwo icyo cyifuzo basabye ntawe utagishyigikiye, tukaba dusaba nyine uko ibintu byakomeza bikajya mu nzira, abantu ntibabe mu gihirahiro, bakashobora kugera ku byo bari babemereye, bakagira mbese amahoro.
General Augustin Ndindirimana, waburanishijwe na ruya rukiko rwa Arusha, ubana na bariya bagabo, ubasiga Arusha, babura aho berekeza, imibereho babayemo, wayinyuzemo, ubyakira ute?
Nibyo, kuko bariya bagabo twarabanye, twabanye muri prison, twabanye no muri safe house hariya bimurira abafunguwe babayabere cyangwa se barangije ibihano byabo. Mu by'ukuri ndabazi, kandi nuko bamerewe, uko bagiye bamera hariya hantu ndabizi, uko nanjye nabinyuzemo. Ni ibintu bikomeye cyane, kandi umuntu wese ubazi uzi ibibazo by'Abanyarwanda nta kuntu atavuga ati bariya abantu bakwiye kuruhuka bakava muri kariya kababaro, imiryango yabo ikava muri kariya kababaro, mbese ntibihere hariya ahubwo bikagera aho basanga imiryango yabo. Icyo nakwifuza rwose ni uko nabo bamererwa neza, bakagera ku miryango yabo, biriya bikaba mbese nk'intambwe urukiko rukwiye kuzakomeza kugira ngo bagere ku cyo umuntu wese aba ategereje muri ubu buzima, kubana n'uwe rwose ndabumva.
Usanga ari iki kibuza ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika n'ahandi kwakira bifuza gusanga imiryango yabo?
Nibyo na sabye nk'uko nabo basabye yuko nasubirana n'umuryango wanjye, ntabwo byoroshye ariko nabigezeho, kandi si cyo genyine. Ntibyukumvikana ukuntu ibihugu tuzi yuko byateye imbere mu byerekeye kubahiriza amategeko, kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ikiremwa muntu, batakumva n'ikibazo cy'abariya bagabo yuko bakwiye gusanga imiryango yabo. Ntabwo iyo miryango isaba runo ko ibatunga, iyo miryango irasaba yuko abo bantu babasanga. Ni ikintu cy'ingenzi kigombye kubahirizwa.
Mbese wowe General Ndindirimana, hari amahitamo wahawe yo kujya mu Rwanda cyangwa se gusanga umuryango wawe mu Bubiligi?
Yewe, ntabwo nigeze mpitamo, nakomeje kugushaka ko nasanga umuryango wanjye, ngira Imana birakunda. Ariko rero kuba baratubwiye bati ngo mudashoboye kujya hariya, mwatuvira ahangaha mukaba mugiye mu bindi bihugu, mutubwire ibyo mwumva mwajyamo, ibyo rwose barabitubwiye, baraduhayemo igisubizo mu kibazo twari dufite nyine cyo kugira ngo tuve aho hantu. Cyarakunze, kandi uzi ko hano mu Bubiligi atari byo gusa bemereye, navuga nka mugenzi Justin Bagambike Emmanuel na Kabirigi ye yanyuze hano, uriya General Kabirigi na Nzabirinda Joseph, aho bose Bubiligi barabemereye baza basanga imiryango yabo. Mwumva rero yuko nta kindi kizabuzana n'Ubufaransa na Canada, kuko abenshi ndumva rero bafite imiryango, nta kizabuza kugira ngo bemere ko abo bantu basanga imiryango. Ubwo rero nkumva ko bariya ndanabazi cyane uko bateye, uko twanabanye mu Rwanda, ntabwo aribo bazaza gutera ibibazo.
General Augustin Ndindirimana, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venuste.